nana we baba pela melanza jaile we baba pela melanza jaile nana
jala kasuke
we baba mi pela melanza jaile
abanenza jaile
we baba we baba pela milanza
jele
baba pela milanza jele
we
baba milanga
boba
oh baba pela milanga
jelela
we baba milanga boba
sishoke njalo namasiko kayiwanga ichuzo mthola sithambeni uma kulumenza njenge TV isibela mbela mbelelesane nqungu abaqumbile mbongo nobizi afele empathweni zalethu utshela nina wethu munoyigeza ishutha esendela abasemzini ngomqhafazo isithutha sathutha kunqweni zakhe dlalani ipasi ukukhuluma abavelo wakhubisino saxovu isiqobo ngelamalapho amadoda ye angiza thini
Jelela
ngikhala
ngasoshini.